meherku dumar wow shakaa raggana shardi baa xido sharca lagu dhaqan yahay shuruudi aabbaha ka weyn.
وشكا.